Ndipune ndipunyane, ndiwenyuke amaqhina, nenzungu si ezinyama, ndigusha ndalahleka, mandipune ndipunyane.